So, but like, in a plan, yeah. To lile incwadi from one of our viewers.
/ listener.
Yes, of course. So, the letter goes like this.
Yeah.
Dear Makumalo and Mr. Lucky Sefati, hope this finds you well. I'm a lady who is 31 years old, mm-hmm. and I've got kids of the same partner. Ungikhokhelile amalobola in 2017 November, but I feel he's taking too long to actually marry me, or he's no longer interested in me as he was married before. Or basically, he was married before this guy, right?
Yeah.
To another person.
Okay.
At first, I had thought he wanted to fix things with his partner, but he turns that he wanted to marry me. But now ungilobolile kodwa kusaqhubekeni lutho.
Ngathi abona ke manje I extension yale topic that is coming. You know Toby, it pains me when I see people suffer in the name of love. We talked about indaba ye fat and set ukuthi inama results angamahle uma ngabe ngazange officialize emuva. Lena nje is a typical example of a lot of things going wrong or went wrong. You see now, this woman is imposing herself into umshado nalendo. And nalendo dale isike yaba ne relationship before. Nayo inamafukufuku ayo esafana to delete from the previous umshado. Yabo. So this woman is imposed at the expense of ingane manje. And which I want you to get to a point where ezothola ukuadvise ngendlela wrong, uzozahamba ufuna umuthi. Wokuhlisa le ndoda ukuze isondele ikwazi ukuthi iqhubeke nenhlelo zomshado. Bese create amanye ama problems, you know? So ke umshado awugijinyiswa kanje.
Ngicabanga into manje as you mentioned indaba yomunye umshado ukuthi uphuma komunye umshado. Ukuthi mhlawumbe akwenzeka ngayo le nto evamise ukuthi yenzeke la uthola khona umuntu egijimela ukushada futhi ngoba naku ehlukumezekile ku previous relationship. Uthola ukuthi ayisaqhubeki nje ngoba kwangekona ukufuna ukushada phese, but kwakuwukuthi nje ngiphuma la ngingena la ngoba iyenzeka lento. Uma uphuma ebudlelwaneni kunokuthi ulinde khathi isikhathi sakho uzibone ubone amaphutha owenzile ungawa repeat again uvele uthi hayi ke ngikhiphe omunye ngomunye. Mhlambe nalokho futhi
uthola mafukufuka kini kusadinga ukuthi ugezwe la mafukufuka ahamba lokho ekugcolisa because awukwazi but ma relationship sayi 4 ulobo ubreak fanele ukwazi ukubona ukuthi yimini common factor la as umuntu esifazane why ngihlale ama relationships sami abe 3 months 6 months 3 months etc. Cishe makhona into introspection is very important, spiritual introspection is very very critical in this journey. When in the name of love we need to be very very careful. So abe uhlale uwedwa usingile ungathandwa kunokuthi lokhu ufuma ungena lana kanti wena ubelethe inkawo endukayo.
I would like to rather stay single as bele siyendu women in conversation every Thursday between the hour of 7 and 8 sikhulume ngayo le ndaba ukuthi uhlala kanjani usingle osulotsholile.
Catch me on Saturday and Sunday 6 to 10 a.m. the weekend breakfast show, especially 6 to 10 on Sunday where we tackle spiritual issues.
And catch us live on The Balance on our next episode. We're doing sexual
health.
The Balance is proudly brought to you by Voma 103.